Za and the beat.
Back here again. Nice one. Waifu matiyo. Awendo liso yangu ni kwenye kiyo. Oh nanan. Jamila chameleon. Ubavu wa kushoto so nusu chameleon. Oh shulal. Ashela mandapa. Midomu jayamba. Umbo namba samba. Kabeki na kapa. Kitanani ndemo. Makurusa didikon. Usingizi uje ndoton. Kamwizi kitana kiton. Iyo sauti kamwandikwa gazeti. Shepulian na feti. Unavimba na kanga ukideki mairo. Uwasi baby.
Show me.
Ukini miss please.
Show me.
Aku mwingine mi.
Show me.
Usije na chumia
yo.
Umenikamata. Napenda lipsi dende kikona. Sina koloni atakimaki. Menifanya kibenteni menishikaki. Kwenye kiza nuru yangu na wakaka. Fanwa pendo lako kamgeni wata. Sijui chochoro itulie. Mami, thamani yako chimbo. Yari daga asubuhi ijilie. Awendo kiboko yangu. Kama kona kichuya yangu. Nikipata homa we tiba yangu. Hiki soma wendo kitabu changu.
Now unasozi flani kau mipandishua bichi. Leo nakula mbivu mana miaza mbichi. Kipindi ndapige sim ninja neka mwichi. Squeezy fresh kija kwenu napewa na kiti.
Mtwara kwetu pate na vyokolo. Vikumbwa kumbwa si unapenda. Lewala yangu shimola mungu mshoro. Nangwanda ndanda tawaonaga. Uwasi baby.
Show me.
Ukini miss please.
Please call me.
Haku mungini miss.
Show me.
Sijina chamia
yoni.
Mini kamata. Uwasi baby.
Show me.
Ukini miss please.
Please call me.
Haku mungine miss
yoni.
Usijina chamia
yoni.
Mini kamata.
Okay. Dragon boy. Hakone dragons. Yo. Ochi's music. Some Mary's. Yo. Oh. Tena, what's up, boy? Tena, yo, I dice one.